sahlanganisa amakhanda bebengazi vele siyazibheka kushintsha amaplani
kanti ubani onkulunkulu bafana kanti ubani abasungula bamisi bestrati
sahlanganisa amakhanda bebengazi vele siyazi manje kushintsha amaplani
kanti ubani onkulunkulu bafana kanti ubani abasungula bamisi bestrati
Fear me now no more. Vele kudala sinibhekile nemlomo yena kudala sibekile lemgoho nisazokhasa ngedola iqale underground siphemba amakhono and manje sesiphephela laytop ikhanda le-helicopter phela iqale sibeke isenti nesigoqogoqo sithema sikhendle inamba sezwa kuxega amavolovolo kumele basize kahle mabavasa ley'khonokhono deshuko lokho sipompoloze sidompa izono zayizolo esh mangena ikhoso labaqala bahaya inkonjo ngaleli khono ngisangawela indaba nemihosho ngishova qho and manje ngipheka ingoma sayincele ebeleni bheka ufakazi kwela ingono tyala babhora ngeke simele abahlala khona kumele ibuyele ekhaya ngamakhampani dyolidyo umlilo ngawuphula uma ngwaqala kophela ingodo ngigud ngama-savings namanje nibeke imbona bebesihlukanisa inkakha zavuka inkani leti hlangene ngomoya negazi ngeke uzichaze bohloko isifuba ngapho izintsha zishaya umkhulungwane insimbi evela ngefastela kusiyi-aluminium sho lento kusijoke ungalingi ususinele olayini bakhona isitali masikwasho isinele ungayizilingi isipidi sani lento idinga isinele bayivumile msinga mangishaya ingomusine sahlanganisa amakhanda bebengazi vele siyazibheka kushintsha amaplani
kanti ubani onkulunkulu bafana kanti ubani abasungula bamisi bestrati
sahlanganisa amakhanda bebengazi vele siyazi manje kushintsha amaplani
kanti ubani onkulunkulu bafana kanti ubani abasungula bamisi bestrati
konko Asiphakamisa ubulokisho umastanda westrat bafanda sinama-cottage akatop bus nophuma ama-flying fish iflay so sweet babhebeza amanzi e-orange ngibulala abantwana igama ujune 16 ngiphakamisa imoriye nomasho nama-26 plus pitchi sinasebenza 6-6 and if you piss me episs deal ngidonsa fasti qhamuke ngephutha salengathi basti trust imina umakhenikhanina nasibulala istrat bacathi sifikele i-corona mabesibona sifake imaski kanti sithithi sitha kuze masiqhamuka singasiwa Lekton tivese, baninga bazo kota malines Ungafaku reverse, asibadlulile sibabona kusasa Sokoke iphinifa, bakucoshisa insipho emawestani Flow ngithwele ikhanda, kwafamukela ophuma kuyogamanga Jeme, tibheke isintsha manje sihlangene Sikhula singena imali ekhera, sityele sidinga egengeni Kodwa manje sikhere igaming, ungakithi genge Veli ipeni kalifundela, mangisikrepha Kuhlala ngikusela indaba murepha nge-venekla Uwini njenge bafana, bopharaje ngaphakama Ubokati ubala amagama, manje usungizela ngobuze Ngathi ukhothe cherry impala Lakhi gaya ebridgini ezami
Sahlanganisa amakhanda bebengazi vele siyazi manje kushintsha amaplani
kanti ubani onkulunkulu bafana kanti ubani abasungula
sahlanganisa amakhanda bebengazi vele siyazi manje kushintsha amaplani
kanti ubani onkulunkulu bafana kanti ubani abasungula bamisi bestrati